Zima bwanje bwose nabuha yewe kuko ni wowe shingiro yo kubaho kwanje ubuzima bwanjye bwose nabuhaye wowe kuko ni wowe yo kubaho kwanje yose nibiyuzuye nibyawe mwami wanjye hipfumba tuyikiganza cyawe uhaza ibyaremye isi yose nibiyuzuye nibyawe mwami wanjye hipfumba tuyikiganza cyawe uhaza ibyaremye ibyo ntunze ni byawe nanjye ubwanjye ni wowe
Amen.